Murumva ijwi rya Amerika. Ni saa 11 n'igice mu gitondo mu Burundi no mu Rwanda. Ijwi rya Amerika rikomeje ibiganiro byaryo byo mu gitondo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Abaduteze amatwi aho muri hose ndabaramukije, muri kumwe na Eugenie Mukavusi i Washington DC. Bahaye ikaze mwese kuri radio yanyu, uyu munsi ni ku cyumweru. Mu kanya gato turatangiye tubagezaho amakuru y'ingenzi avugwa ku isi muri iki gitondo. Nyuma yaho twabateguriye ikiganiro ejo cy'urubyiruko rwo mu Rwanda kiza kugeza isa 12. Guhera kuri iyo saha nk'uko bisanzwe murakurikira ikiganiro dusangira ijambo. Mbere y'ibyo byose ariko, ijwi rya Amerika ribageza amakuru y'ingenzi avugwa ku isi uyu munsi.
Urakoze Jenny, ndabaramukije nanje mwebwe mwese tuzindukanye kuri radio y'ijwi rya Amerika muherere hose. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi tuyahere ku rugendo rw'umwungere w'ishengero Katolika Papa Francisco, aho yahimbarije inkuka y'imisa muri Misiri kuri uyu wa gatandatu. Papa Francisco amaze iminsi ibiri hari mu rugendo muri icyo gihugu, yari yitabiriwe n'abanyagihugu n'abantu ibihumbi n'ibihumbi bitabiriye icyo gisabisho bitwaje n'amabendera y'i Vatikano. Aho muri Misiri hasanzwe haba abakristo b'abakopte bashika ku miliyoni 10, mu banyagihugu miliyoni 92 baba aho muri Misiri. Mwamenya ko mu bihugu by'Abarabu abakristo babangamiwe n'umuhari wa leta ya Kiisilamu. Uwo muhari ukaba waromoye abakristo basanzwe baba muri Siriya nako no muri Iraki muri imyaka iheze. Urugendo rwa Papa Francisco rubaye mu bihe bitoroshe ku bakristo b'abakopte baba muri Misiri. Mu ntango z'uku kwezi abashika kuri 40 bakaba barishwe mu bitero byabereye mu mashengero atatu byakozwe kandi bikemangwa n'umuhari wa leta ya Kiisilamu. Kimwe mu byahagurukanye Papa Francisco mu rugendo yagize muri Misiri kikaba ari uguhuza abakristu n'abayisilamu. Abahinga bakavuga ko muri kino gihe imigwi iterabwoba itera igwiza amacakubiri aho muri Misiri, igikenewe ari uguhuza mu biganiro abayoboke b'amadini kugira bakomeze umutekano. Umushinwa kazi afise ubwenegihugu bw'umunyamerika Sandy Fan Gillis yari yaratawe mu mvuto aregwa kuba ari umusumyi w'urusaku mu Bushinwa. Yatahutse hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika inyuma y'aho Leta y'Ubushinwa imurekuriye ikacimwirukana. Fan Gillis yavuye mu Bushinwa ku munsi wa gatanu agana igisagara cya Los Angeles muri Leta ya California. Irekugwa ryiwe ryatumye uruhagarara rwari rusanzwe ruri hagati ya Amerika n'Ubushinwa rugabanuka. Fan Gillis yirukanywe ku butaka bw'Ubushinwa na sentare y'igihugu ku munsi wa kabiri inyuma y'ahimukiriye umunyororo w'imyaka 3.5. Leta y'Ubushinwa nta byinshi yatangaje ku bijyanye n'urubanza rw'uyu mukenyezi. Umushikirizamanza wiwe nawe nyene yatangaje ko badashobora kugira icyo bivuze ko bivuye ko ari ibanga rya Leta. Fan Gillis arekuwe inyuma y'indwi zitatu Perezida Xi Jinping w'Ubushinwa agendeye Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umuvugizi wa Leta y'Ubushinwa Geng Shuang akaba yatangaje ko inyuma y'uwo mubonano abategetsi babandanije kuganira. Mu Burusiya imyiyamamazo yo kwiyamiriza Perezida Vladimir Putin yabaye mu bisagara bishika kuri 32 kuri uyu wa gatandatu. Ivyo ni mu gihe ubutegetsi bwari bwatangaje ko iyo myiyerekano itemewe n'amategeko. Imyiyerekano yabereye i Moscow ku mugwa mukuru w'Uburusiya yitabiriwe n'abantu ijya amajana bagiye bagana ku biro vya leta aho baciye bashikiriza urwandiko Perezida Putin bamusaba kutitoza mu kiringo kigira kane mu matora atekanije kuba mu mwaka uza w'ibihumbi 2018 mu gisagara cya St Petersburg. Igipolisi cyafashe bamwe mu bari muri iyo myiyerekano ikurikiwe n'iyabaye mu kwezi kwa gatatu yari yahuje abantu isinzi. Abashika ku gihumbi bakaba baratawe mu mvuto muri icyo gihe harimo n'umukuru w'umugambwe utavuga rumwe n'ubutegetsi Alexei Navalny. Imbere y'uko iyo myiyerekano itangura kuri uyu wa gatandatu, igipolisi cyari casatse imwe mu nyubako z'abatavuga rumwe n'ubutegetsi ku munsi wa gatanu. Umwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi Maria Galiskaya yabwiye Ijwi ry'Amerika ko iryo sakwa ryari rifise intumbero ya politike. Yamara avuga ko ata kintu kibangamye basanze muri iyo nyubakwa. Ibihugu bihurikiye mu ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya byemereje hamwe vyose umurongo ngendegwa ko ku bijyanye no gusohoka k'Ubwongereza muri iryo shyirahamwe. Ivyo vyatangajwe n'umukuru w'iryo shyirahamwe Donald Tusk kuri uyu wa gatandatu. ivyo bihugu vyumvikanye ko ibiganiro hagati y'Ubwongereza n'iryo shirahamwe bizotangura itariki 8 z'ukwezi kwa gatandatu. Abazo bari muri ivyo biganiro bazorabira hamwe ibijanye n'ubuzima bwiza bw'abanyagihugu bishiramo rya Buraya basanzwe baba mu Bwongereza hamwe n'interano y'Ubwongereza muri iryo shirahamwe. Ni mu gihe Ubwongereza busanzwe buheranye iryo shirahamwe amafaranga angana n'imiliyaridi 565 z'amadolari. Ikibazo kijanye n'iyo ntererano kikaba ari kimwe muri byinshi zo mpande zitumvikana ko Jean-Claude Juncker umuyobozi wa Commission Européenne yaneguye Ubwongereza mu kuvuga ko kubona butaratanga ayo mafaranga byabaye inzitizi zikomeye mu kutunganya imigambi y'ishyirahamwe rya Buraya. Muri Cuba abasirikare 8 bapfiriye mu ndege y'igisirikare yakorotse kuri uyu wa gatandatu. Itangazo ryasohowe n'igisirikare rivuga ko iyo ndege yo mu bwoko bwa AN-26 muri Antunga yakorotse ivuye ku kibuga cy'indege cya Playa Baracoa mu gitondo cyo kuri uyu wa gatandatu. Iyo ndege yaguye ku musozi uri ku birometero 65 mu manuko bushira uburengero bwa Havana ku mugwa mukuru wa Cuba. Nta byinshi byatangajwe ku bijyanye n'icyateye iyo mpanuka. Naye muri Turukiya abantu bashika ku 400 bakuwe mu kazi mu gisirikare no mu gipolisi. Iryo hagarikwa ryo mu kazi risa n'irifitanye isano n'igikorwa cyo kugomba guhirika ubutegetsi cyabaye mu mwaka weze 2016. Leta ya Turukiya yatangaje kuri uyu wa gatandatu ko abo barimwo kandi abakozi bo mu bushikiranganji bw'ubutungane bashika ku 127. Icyo gitigiri cy'abakuwe mu kazi kibaye icya mbere kinini kuva leta itanguye kwirukana abakozi bagirwa n'icyo cyaha mu kwezi kw'indwi umwaka uheze.
Turamushimiye mugenzi wacu utugeza amakuru avugwa ku isi. Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Muri uyu mwanya tugiye kubagezaho ikiganiro ejo gitegurwa n'urubyiruko rwo mu Rwanda.
Amezi 9 umubyeyi w'umugore atwita umwana, umugabo we nawe amuri hafi ngo bombi badahungabana. Umwana aravutse abaye igitambambuga, arakuze aciye akenge ababyeyi bakimwitaho. Iyo umwana amaze gukura atangira kwitekerezaho, hari ibyo akunda ndetse hari n'ibyo yanga, akandi burya aba akeneye ejo hazaza heza. Mu kiganiro ejo kuri uyu munsi turaganira ku mahitamo y'ahazaza h'umwana, atwibaza tuti ese ari ababyeyi ndetse n'umwana ninde uhitamo ahazaza h'umwana? Reka tubasuhuze kandi tubaha ikaze muri iki kiganiro. Amazina yanjye ni Mizero Crispe, akaba ari njye mugiye kubana muri iki kiganiro. Roje Nigena niwe ugihagarariye. Ikiganiro cy'uyu munsi gifite umwihariko. Ushobora kwibaza ati umwihariko ni uwuhe? Reka dufata akanya gato cyane dukurikire ubutumwa buri muri kano kantu, turagaruka mu kanya.
Hello, uyu ni Shali.
Uyu ni Nina.
Dukurikira na ikiganiro ejo ku ijwi rya Amerika 104.3 FM. Nawe ntugacikwe.
Akenshi mu miryango hagaragara umwiryane hagati y'ababyeyi ndetse n'urubyaro rwabo. Uyu mwiryane hanini ubushingiye ku mahitamo y'ejo hazaza h'umwana. Ku ruhande rumwe umubyeyi ati "Amwana wanjye narakubyaye, bityo ngomba kugira impungenge z'ejo hazaza hawe, bityo kora ibi nibyo mbona bigufitiye akamaro." Ku rundi ruhande umwana nawe ati "Mubyeyi mwiza, hari ibyo nkunda nifuza gukora, bityo nibyo nshaka kwibandaho bikazangirira akamaro mu gihe kizaza." Mbere yo kuva imuzinga ikiganiro, reka nanyo mudukurikiye tubabaze. Uku gucyocyurana hagati y'ababyeyi n'abana babo mujya mubibona hirya no hino mutuye? Ese kuba umubyeyi w'umwana birahagije kugira ngo muhitiremo ahazaza he? Ese birakwiye ko umwana akurikiza ibyo ababyeyi bifuza ko azaba? Aha turibaza tuti ari umwana n'umubyeyi mubona arinde wakagombye guhitamo ahazaza h'umwana? Reka duhe ikaze Lazare Buregarege na Nicole Muziranenge, ni bagenzi bacu bagiye kugirana ikiganiro n'abatumirwa dufite muri studio kuri uyu munsi. Uyu ni wa mwihariko nababwiye kare w'ikiganiro cya none. reka dukurikire urubuga rw'ibitekerezo turagaruka bamaze kudusangiza byinshi.
Mkanya mahoro bakunze b'ikiganiro ejo mu miryango hanze aha hakunze kugaragara amakimbirane ashingiye ku mahitamo y'abana ari nayo impamvu kuri uyu munsi twahisemo kuganira byimbitse kuri ingingo. Muri iki gihe ntabwo ndi njyenyine kuko ndi kumwe n'abatumirwa bagiye batandukanye ndahera ibumoso bwanje.
Urakoze, nitwa ufite ababyeyi bisi, naturutse muri Kaminuza Nkuru y'u Rwanda ishami rya Gikondo. Aba ndi mu ruhande babemera umwana ariwe wihitiramo.
Ikaze mu kiganiro cyacu, dukomeze.
Nitwa Remi Inshuti, nkaba narangije kaminuza, nkaba narize mu ishuri ry'ubuhinzi n'ubworozi ikitwa Dayizaye Busogo, nkaba nayo ndi mu ruhande babemera ko umwana ariwe ufite uburenganzira bwo kwihitiramo.
Nawe urakoze, tuguha ikaze mu kiganiro, twakomeza.
Nitwa Muniga Ntigo Alphonse, ndi umurezi mu ishuri ribanza ryitiriwe Mutagatifu Visteni wa Paulo Kicukiro, nanjye nkaba ndi ku ruhande rw'umwana ko ariwe wihitiramo.
Iburyo bwanje ndi kumwe n'abandi bemera ko umubyeyi ari ugomba guhitiramo umwana. Namwe tubaye ikaze, mwatangira mwibwira abarimo kutwumva.
Murakoze cyane, nitwa Mukazayire Devota, ntuye mu karere ka Ruhango, aba ndi umubyeyi w'abana batandatu.
Murakoze, nitwa Kirenga Evode, nkaba ndangije mu ishuri ryisumbuye rya Collège St François Xavier Pebu Nyamata.
Murakoze, nanjye nitwa Divier Niyigena, ntuye muri Kicukiro.
Ikiganiro ejo muri kugikurikira kuri Radio Ijwi rya Amerika 104.3 FM.
Mumaze kumva abatumirwa tugiye kubana uno munsi mu kiganiro, njye ugiye kubagezaho kino kiganiro nkaba ndi Lazaro Buregarege. Ntatinze, nkuko namaze kubivuga hejuru, ni ikibazo gisanzwe gihari mu miryango nyarwanda, aho usanga ababyeyi bavuga bati twahitiramo umwana wacu ica zabacu, abana nabo bakavuga ati umwana niwe ugomba kwihitiramo ica zabacu. Hano ugasanga abantu hari ikibazo gikomeye, abana bakavuga bati turahohoterwa, ababyeyi bati wa mwana uramutse wihitiyemo waburikirara waba warananiranye. Twanzika n'ikiganiro cyacu. Divine, wari umunyeshuri uracika muri segonderi, kubera iki wagiye ku ruhande rw'ababyeyi wumva ko ari bo bahitiramo umwana?
Nubwo nagiye ku ruhande rw'ababyeyi, ni uko nzi neza ko muri kino gihe cyacu abana bakiri gukura ubu ngubu bose bagendera ku mukigali, bakumva ko ibyo mugenzi we yahisemo nawe ari byo agomba guhitamo, kandi ugasanga rimwe na rimwe nta n'ubwo bafite ubushobozi bungana. Rero umubyeyi ko akuzi neza, wavutse kureba, azi ibyo ukunda, azi ibyo ushoboye, ashobora kuguhitiramo kubera ko arakuzi. Nk'urugero, umubyeyi ashobora kuba azi ko umwana we atinya amaraso. Atinya amaraso n'igisanacyo. Ariko umwana akabona mugenzi atuye medicine kuko yamubwiye ko ariwe uhawe n'amafaranga. Rero icyo gihe umubyeyi ashobora kukubwira ati umwana wanjye wibeshye kuko utinya amaraso kandi medicine ushobora kuzaguha ubuganga. Icyo gihe umubyeyi wumva abakinnye role yo kugira ngo ashyire umwana mu murongo wa nyawe, anakora ibintu bibi kuko umwana ariko umwana we kuko nyine afite amaraso ashyushye ashobora kugenda mu kigare kandi ibyo ashaka gutora atari.
Murakoze cyane, ndabagarukaho mu kanya, reka mbaze nakire urundi ruhande rwo gwemeza ko umwana ari ugomba kwihitiramo. Ndahera kuri lese, ngaho tubwire impamvu bagiye kuri no ruhande rw'abantu bemera ko umwana ari ugomba kwihitiramo.
Nkurikije ahantu ngeze muri kaminuza, nuko ari njye wabyihitiyemo, nuko ari njye wihitiyemo icyo nshaka, bimpa gutsinda no kugenda neza.
Reka nkomeze n'umusore ndimo kureba hariya, Remi, ngaho tubwire impamvu bagiye kuri no ruhande.
Murakoze, njye impamvu nagiye ku ruhande rwemeza ko umwana ari ufite uburenganzira mu kwihitiramo, ndagendera ku kintu nakwita nk'impano. Mu by'ukuri rero uwo mubyeyi yarakubyaye yifitemo impano, we ku gitari ntabwo bisobanuye ko impano umubyeyi afite ari nayo umwana afite. Niba niyumvamo ikintu njyewe Remi, nicyo ngomba gukora kubera ko ngikunze kandi ngifitemo impano. Umubyeyi nashaka kunyobora cyane cyangwa akanyereka inzira igana ku cyo yifuza kandi njye mu by'ukuri ntakiyumvamo, ntabwo icyo kintu nubwo nagikora, ariko ntabwo nagikora neza nk'uko nari kugikora mu gihe ari njye wafashe amahitamo nkihitiramo icyo nzaba cyo cyacyo.
Reka ngaruke ku ruhande rw'abashyigikira ko umubyeyi ari wahitiramo umwana we. Ndahera kuri Devote, ibyo bamaze kuvuga kuri no ruhande rw'uko bavuga ko umwana ari wakwihitiramo, mwebwe murabivuga hiki?
Yashingiye ku byo Lisi yavuze, mpita mbona yuko habaho kwigomeka k'umwana. Urugero, nkanjye afite umwana yahisemo kwiga ibyo ashaka, yumva ko kuko azaba.
Yahisemo kwiga ibiki?
umwana wahisemo kwiga MCB
ngaho tubwire none impamvu umva ko yari yahisemo kwiga MCB ukumvamo hari zindi riske yari kuzagira ejo hazaza
riske dabore yamaze kuzigira niba MCB keneye amanota ari hejuru ya 50 wakaba yarazanye 28 cyangwa 30 deja riske zamaze kuboneka
ibyo byatewe nuko yihitiyemo
ibyatewe nuko
kandi umuhitiramo ntiyaragira
amanota yemera nka muhitiramo nta nizo riske yo ziza rakuvuga ngo amakosa nayanjye nka
bya wari kubyimenyera nko
mubyeyi ko ari gena ari kuba mudumushyize muri zo risa
Mwese muduteze amatwi mushobora kutwandikira ibitekerezo cyangwa se inyunganizi kuri nimero ya telefone ikurikira 0784182832 cyangwa se 0782082832.
Nizera ko murimo kunyumvira abagombwa muretse mukanya mbanze sabire mu ruhande buretse gato tubanze twumve ndabona barimo kosaba ijambo ku ruhande rw'abemera ko umwana yakwiteramo mwumvise ibyo mama umubyeyi Devota amaze kuvuga yavuze mu bintu byo kwigomeka mu gihe wihitiyemo avugamo n'ibindi byinshi by'uko kwaba ari uguhangana hagati y'umubyeyi n'umwana reka mpere kuri Lizina wakirije mbere mwihangane gato
impamvu ntemeranya nawe kwigomeka ntago ari byo umwana n'umubyeyi bafite natinoma zitandukanye uko baremwe biratandukanye njyewe nk'umwana nshobora kuba papa akunda gucuruza ariko njyewe mu kuvuka kwanjye gucuruza simbikunde nkaba nifitemo impano cyangwa nifitemo ukundi gukunda wenda nko gukunda gutabara abantu icyo gihe nzakurikirana ibintu bizangeza gutabara abantu wenda nkurikirane ishami rijyanye n'ubuganga cyangwa nkurikirana ishami rijyanye n'ibindi bizamfasha kugera kuri cya kintu aho mwavuzeho kuba wenda yaratsinzwe umwana wanyu ntago njye nabishyira neza kuko yari yize ibyo mudakunda ashobora kuba ahubwo urebe neza ikigo yagiyeho abana bagendanaga na sosiyete yari arimo niba atari zo zitamwifiwashije gutsindwa ariko kuba yarakurikiranye ibyo yarakurikiranye byagombaga kumugeza ku ntsinzi
ku ruhande rw'umubyeyi yacu ushaka kuvuga
murakoze njyewe ikintu nabanje kubanza kubona kuri Remi yavuze ati ngo umwana bayi azi impano afite impano ntago ari wowe umenya yuko ufite impano impano ibonwa n'abandi impano ibonwa n'uri mu muryango akavuga runaka azi ibintu nje ndabizi kuko cyane yuko abakuzi kuva muri maternelle kugeza uri muri secondary school ni ukuvuga ngo nta muntu wimenyamo impano iyo mpano we wakwimenyamo ni igusuka bitewe n'icyo ukunda n'amarangamutima yawe naho ku cyo risi yavuze ngo ati inshingano umubyeyi ngo iyo ugeze wenda urugero nka university ati ugomba kwihitiramo ndetse ukihitiramo ugakomeza inshingano we agakomeza inshingano ziwe n'ubundi ya responsibility yo kuba umubyeyi akikureberera uba ukifite akenshi wenda winjira muri university ufite imyaka 19-20 rimwe na rimwe ntabwo wakagombye kuvuga ngo ati ibyo umubyeyi azavuga byose bishyize ku ruhande ni wowe wo kumenya ati umubyeyi agomba kungira inama wende inama z'umubyeyi zikaganza ariko izo mwana nazo zikazamo nawe ukareba icyo umubyeyi yavuze yuko aba ari kuko umubyeyi aba azi hanze wowe nibwo bwa mbere ugiye muri cya kintu ntabwo uba uzi ikirimo kuko waba yaraciye muri universite azi ibibamo akakugira inama
murakoze reka nkunganire gatoya ariko nkiri kontrere yawe sibyo ntabwo twavuze ko twebwe twikorera ibyacu oya umubyeyi kimwe n'abandi bose tureberera aho bita abamodozi abo ngabo bagufasha kumenya uko uhitamo uzabona inama nyinshi mu buzima ariko wowe ni wowe uzifatira iyawe izakubaka
Alice arakoze Remi ihangane gato hari ikintu Evode yaramaze kuvuga cuko umubyeyi ari umenya impano y'umwana reka ngaruke ku ruhande rw'abemera ko umwana ari ugomba kwihitiramo sabe mwarimu Alphonse ngaho umbwire ese umwana ntabwo ashobora kumenya impano afite muri
umwana ashobora kumenya impano yifitemo urugero natanga umwana ashobora kuba azi gushushanya hanyuma mu gihe cyo guhitamo niba ashaka gukurikirana ugushushanya kwa gushushanya gushobora kumufasha ko gushushanya yagukurikiye kuko yabonye yuko abizi ajya guhitamo gushushanya kuko abizi abona ko afitemo iyo mpano yo gushushanya hanyuma yabikurikiranye akabyiga neza bimugirira umumaro ejo aho kugira ngo umubyeyi abe yamuhitiramo ikindi kintu amukizeho ingufu amushyizeho igitutu kugira ngo agikurikire hanyuma icyo ngicyo akaba atagikunze rwose nta n'impano ubona agifitemo kikaba cyamuteza ingaruka z'ejo hazaza.
Remi, nawe wagira ico uvuga ko wakomeje kubisaba kenshi, ndakeka maze kumva ibyo bavuze byinshi, hari ico wavuga?
Ndabanza kubwira Evode yavuze ngo impano ntabwo ari umuntu umenya ko ayifite mbere na mbere. Impano uyifite ahubwo abantu icyo bagufasha cyangwa sosiyete abantu bakuri impano y'impano ni uko bagufasha kugira ngo wenda imenyekane igere kure, ariko mu by'ukuri niwo uyifitemo, kubera ko ntabwo nundeba uko nguko umeze ibintu bita abamodo abantu berekana imyambaro, ushobora kundeba mu by'ukuri cyangwa se nkareba na Fonse uzi ko abantu bakora ibyo bintu n'abantu bafite taye barebare ibibigango ku byo ambara umwenda akabona ko ari abiri, ushobora kunshuka kubera ko undebeye inyuma fizikali ukavuga ngo ninde mu bamodo nzabishobora, ariko mu by'ukuri wo ubivuze urebe inyuma, ariko niba ntabyifitemo ngewe mo muri remi bitarimo ntabwo uzabishobora. Niyo mpamvu y'amazi niba nyifite ngewe nzayikurikiza, ahubwo wowe ikintu uzamfasha abantu bari impande zawe ni ukugira ngo ugende yaguka bene, ariko nibyo wifite.
Ndabona Nicole Muziranenge hari icyo aragiye kongera.
Nashaka kongeraho, ndabona bafite ibitekerezo bitandukanye, gusa tubibutse ko ntihagaritswe gusa, turi hano hari abantu benshi badukurikiranye abakunzi b'ikiganiro ejo muri rusange, nabo hari ibitekerezo bafite.
Mwese muduteze amatwi, mushobora kutwandikira ibitekerezo cyangwa se inyunganizi kuri nimero ya telefone ikurikira 0784128232, cyangwa se 0782802832.
Mwakomeje kuvuga ngo ingaruka zigera ku mwana mu gihe yihitiyemo. Ndashaka noneho mutubwire ku ruhande rw'ababyeyi, mumubwire izo ngaruka mu buryo bwimbitse.
Example nk'umwana wanjye arabona umuganga yambaye itaburiya na bya byuma byabo mu maso akavuga ati nanjye ndashaka kumera nk'uriya, ariko deja muri we ntibirimo, ubwo bushobozi ntabwo afite, iyo mpano ntayimurimo. Bati nintaba umuganga nka runaka sinzabyemera, ariko akirengagiza mu mufuka w'iwabo uko hameze.
Ariko mama, iyo ugiye mu kintu ugikunze nabyo birushaho kuba byiza.
Hari ugukunda ikintu ariko kitakubona, akunda uko wambaye, wowe uraberwa jye simberwa, ariko kubera ko runaka yambaye neza yaberewe reka nanjye nambare nkawe, kandi wirengagije yuko we araberewe wowe nturi buberwe.
Reka ku ruhande rw'abashigikira ko mwana yakwihitiramo, ndabona mwarimu wa Alphonse hari ikintu ashaka kuvuga.
Nkurikije ibyo Devote yaravuze njye sinemeranya nawe, icyo umwana ashaka rwose ndemeza neza yuko aricyo agera. Natanga urugero, hari umusore umwe urangije kwiga ubwubatsi ni mu kigo kimwe muri uyu mujyi wa Kigali, arangije kubyiga ariko iwabo nibo babumuhitiyemo, bamuhitiyemo kwiga ubwubatsi, ariko we yavugaga yuko ashaka kwiga gutwara, azi ashaka gutwara imodoka. Ubu ngubu aratanga ubuhamya agira ati ntabwo rwose nubwo arangije kwiga ubwubatsi, ariko aravuga ati nubwo nzabikora, nubwo mbikora simbikora numva mbikunze, mpamye neza ko ejo he ntihazaba heza kubera yuko ibyo yagiyemo ntabikunze no kubikora bikora atabishaka.
Ndabona Lucie hari icyo ashaka kuvuga mu masegonda make.
Ikintu nari ngiye kuvugaho ni icyo ngicyo cya finance. Namwe muri kutwumva muri hirya no hino ku isi, ntimukagendere kuri finance ngo murebe mukurikirane ikintu kizana amafaranga cyane, ni hahandi akazantu henshi kari gupfa bitewe n'ukuntu abantu bakagiyemo bakurikiye amafaranga arimo. Ndabaha urugero, njyewe nk'uko niga business informatique nayigiyemo kuko nkunda ibintu bijyanye n'ubucuruzi, nkakunda ibintu bijyanye n'ikoranabuhanga, ni ukuvuga ngo ninjye mu kazi nzakajyamo nkakunze. Umubyeyi wanjye icyo yakoze yampaye ubushobozi, yampaye uburere, ampa kuba yanyishyurira, ariko njyewe ninjye wihitiyemo kongoma.
Ikiganiro ejo mugitegurirwa n'umuryango Ejo Youth Echo i Kigali mu Rwanda.
Niko, ndabona ikiganiro kirimo gutangira kuryoha, ariko n'amasaha nayo arimo kudufata. Ku mpande zombi twaganiriye byinshi bigiye bitandukanye nk'uko twatangiye tubivuga. Abari ku ruhande rw'ababyeyi batubwiye byinshi kuri ino ngingo, aho batubwiye ko umwana agomba guhitirwamo n'umubyeyi we, no ku ruhande rw'abemera ko umwana ari we wakwihitiramo nabo batubwiye byinshi. Twumvise n'ubuhamya bugiye butandukanye, aho batubwiye ku ruhande rw'abana abahitiwemo bikaba byarabagizeho ingaruka. Noneho duhumuza n'ikiganiro cyacu, nagira ngo mpe abatumirwa bacu amasegonda make bagire icyo batubwira.
Icyo navuga, abanyarwanda baca umugani ati umwana wanze kumvira se na nyina yumvirije, kandi umwana murizi ntakurwa n'urutozi.
Urakoze cyane.
Icyo navuga ni uko urubyiruko bagenzi banjye, abana bagenzi banjye bari ku ntebe y'ishuri, twubaha ababyeyi ikindi kandi tugira amahitamo kandi amahitamo meza. Ababyeyi bose si uko bagira inama nziza. Nakugira inama y'ikintu kikuganisha nabi ntuzagihitemo, ariko nakubwira inama nziza sava uzabikore kandi bizakugera heza. Gusa tugira amahitamo meza nitwe twifitiye.
Tugana ku musozo w'ikiganiro, shimire abatumirwa twabanye mu kiganiro cya none. Mwakoze kwitabira ubutumire bwacu. Mukomeze kugubwa neza aho muherereye hose. Murakoze. Shalom.
Ikiganiro ejo muri kugikurikira kuri Radio Ijwi rya Amerika 104.3 FM.
Reka dushimire cyane Lazare Bregarege ndetse na Nicole Muziranenge. Ntago twakwibagirwa n'abatumirwa b'umunsi kuri byinshi badusangije. Gusa nanywe mudukurikiye mukurikije ibitekerezo mumaze kumva, mushobora kugenda mudusangije ibitekerezo byanyu maze mukohereza ubutumwa bugufi kuri iyi nimero
0 7 4 12 82 32 cyangwa se 0 7 2 8 02 82 32.
Une vision réelle devenue irréelle, la télé a montré des images éloignées sur des faits insensés.
Mu Rwanda dukomeje iminsi ijana yo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi mu bw'igihumbi kimwe 1994. Bityo reka dufate aka kanya gato dukurikire iyi ndirimbo. Turagaruka mu kanya.
Stratégie préparée, génocide occulté sur fond d'impunité. Turibuka génocide yakorewe Abatutsi, turwanya ingengabitekerezo ya génocide. Dushyigikire ibi byiza twagezeho. La terre qui tournait à l'envers, le monde qui marchait de travers, jusqu'à la descente aux enfers, la mort au bout du désarroi, une plaie qui ne se referme pas, c'est le coup de poing du diable. Libuka, génocide, yakorewe Abatutsi, turwanya ingengabitekerezo ya génocide. Dushyigikire ibi byiza twagezeho.
Munyarwanda fasha dusindagizanye, herekeza undinde kurira, kuko muri njye nawe niho hari icyizere cy'u Rwanda.
Reka dushimire cyane Ben Kayiranga, Iva Buravan ndetse na andi bumuntu ku ndirimbo yabo. Dore ku bwiza bw'indirimbo bushingira ku butumwa itanga, akandi burya impano nziza ikoreshwa mu kubiba imbuto y'ubumwe ndetse n'urukundo. Reka dukomereze ku butumwa mwadusangije hamwe na Christella Ubikeze.
Nongeye gushimira mwese dukomeje kubana mu kiganiro ejo. Nk'uko mumaze kubimenyera, uyu ni wa mwanya twahariye gusoma ibitekerezo byanyu muba mwaratugejejeho mu biganiro byaratambutse. Hagati aho dutangira, nabibutsa ko twaganiye ku ngingo yo kuba umunani utakira itegeko ku mubyeyi w'uho umwana. Ku butumwa bwa none tubuhere ku bwa Manishimwe Diane uhiririye mu murenge wa Gikomero, yavyize ati: "Shima cyane ibiganiro byanyu, naho kuri icyo cyo gutanga umunani hagati y'umwana n'umubyeyi, nge numva gutanga umunani ari ngombwa kuko amashuri y'iki gihe umuntu atagipfa kubona akazi ngo yibesheho. Rero ku giti cyanjye ndumva umunani ari nka fondasiyo y'umwana. Murakoze." Nawe urakoze. Naho Ndacyayisenga Gilbert uri mu karere ka Bugesera mu murenge wa Nyamata mu butumwa bwe yagize ati umunana ababyeyi baduha utwunganira mu iterambere. Ati koko iyo ukoresheje neza witeza imbere, bityo umubyeyi kuri iki gihe utazahitamo guha umwana we umunani. Ati ni nko guha umwana inzu itagira fondasiyo ngo buri gihe iyo imvura iguye ugira impungenge. Naho undi watwandikiye anyuze ku rukuta rwacu rwa Facebook igize ati nitwaba Imana Shaddad. Mu butumwa bwe aravuga ko umunani ugezweho ari gukurihira amashuri, ibindi umwana akirwanaho ngo kuko muri iyi minsi nta masamba ahagije tugifite. Reka ubutumwa bwa none tubihinire ku bwa Etienne uherereye mu Bugesera.